Yeah.
Joe McKinney.
River for life. Yeah. Mandugu DJ once again. Joe McKinney, huh?
Yeah.
Yeah. I'm big.
S-City.
Yeah. Leo wanagombana, kesho wanapatana. Ndoa imefungwa juzi, jana wametengana. Ni ulimwengu lona mengi matamu, mengi machungu. Ulimwengu lo mtihani mgumu kwa walimwengu. Myself ina makovu kibao moyoni mwangu. Achilia mbali ya washikaji na marafiki. Moja kati ya vitupo vilivyo hit ni hiki. Niki alipotaka kujitoa uhai kisafiki. Sometime uraiani inakuwa ni kama jela. Lifestyle za mabinti zinabadili masela. Unapaka tidemo mkali, anatembea na falo. How kipenda bro, uzuwa msala. Real love ipatikani kwa pound of dollar. Leo staki them, kesho I need you ma. Kesho kutwa wapi zili kwa tunitama. Uaminifa kuna if zimechachama. Backbiters kibao, kiwapa na fasi bao. Wanavunja rafiki kwa uzuri wa shemeji zao. Yeah, ni ulimwengu wa wapenda now. Oy.
Ni ulimwengu wa wapenda now.
Penda zaidi ya kila kitu. Leo unampondo na mwona si mali kitu. Si shangai, demo pendo wa kweli hauchakai. Don't even try kama unahisi kufai. Kama unafanya fanya kikweli usijaribu. Usiumize moyo mwenzio kweli mpejibu. Usimuache ugue kama una dawa mtibu. Usimuache shindo kusoma kufanya kazi. Usimfanye keshe usiku kama jambazi kiwaza. Ni wewe tu pekee kumliwaza. Chansi sije kawa ndo moja ukampoteza. Mwenye mapenzi ya kweli wengi huumiza. Sikiliza, mapenzi yanatatiza. Mwingine ukia kumix na mambo ya wizard. Humsahau jana kwa mini nguvu za giza. Huku shetani wateka na kuwamaliza.
Ni ulimwengu wa wapenda now. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love you.
I want you.
I want you.
I need you.
I need you.
I miss you.
I miss you. Ni ulimwengu wa wapenda now. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love you.
I want you.
I want you.
I need you.
I need you.
I miss you.
I miss you.
Yeah. Kutongozana leo ni kama freestyle. Bado wengi wanacheza ina roba dope style. Kutongozana leo ni kama freestyle. Bado wengi wanacheza ina roba dope style. Jok yupo na Jack, mara Judia na Bip. Yupi kwenye mapenzi ya kweli kazama deep. Ni yupi wa gali na yupi wa chip. Yupi hata pembeni mwepesi kufungwa zip. Yupi tukitengana mbeleni hatunkashi farif. Ni ulimwengu wa wapenda nao. Kuzungukana haina maana. Jua limeshazama, fungua macho tazama. Unakwenda unarudi. Mbona tulianza juzi, unapanda unashuka. Mbona unanshusha mzuka. Mwanzo ulikuwa mzuri, ghafla umekuwa mtata. Nini kimekupata, chozi langu nafuta. Na sasa naweka nukta.
Ni ulimwengu wa wapenda nao. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love you.
I want you.
I want you.
I need you.
I need you.
I miss you.
I miss you. Ni ulimwengu wa wapenda nao. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love you.
I want you.
I want you.
I need you.
I need you.
I miss you.
I miss you. Ni ulimwengu wa wapenda nao. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love you.
I want you.
I want you.
I need you.
I need you.
I miss you.
I miss you. Ni ulimwengu wa wapenda nao. Humuhungu na uongo na ukweli kibao.
Baby, I love you.
I love